atisi ahambangedwa iphethi themba athi mama namhlanje ngizobuya nomsebenzi kodwa leshoni langa ngabuyela mina ngalutho ekhaya kukho singwa ugesusu cishiwe umfowethu uyakhala umama uthi kuzolunga mntanami kodwa kuzolunga nini kuzolunga nini sesiphila ngethemba kuphela Peta mapepa koti nyangu ivaliwe But sizo kushayela ngelindunyaka wonke Namhlanje ngisahlale koneni nabafana Ngibona bangani bekhoka ama uniform Mina ngikhoka izinhlungu zami Ngibona izimoto zidlula ngesivinini Mina ngihamba ngezinyawo ngikhabanga ngempilo Kukhona obiza athi mfowethu namsinhlela Sphetha masivi kodwa namhlanje sphetha maphodlela nezinkinga usizwe wayefuna ukubunjini yela manje ubaleka namaphoyisa ebusuku uThabo wayidlala ipho ephuphange bafana kodwa italente lakhe lashona nendlala
suka ngale khaya wangiyimale uthelo ubibela wathi hambe ufuna umsebenzi mntanami abuye ebusuku akuthole ulele ungadlile ngasitshela ukuthi angisoze ngakuvumela ukuthi ulale ulambile futhi kodwa indlela engayikhetha yangithatha kude nawe namhlanje ngihlezi esitokisini ngibambe isithombe sakho iyazi ukuthi ngiphoxile mama kodwa umqhela wayo